Ssaabasajja Kabaka atongozza olusiisira lw'ebyobulamu olwatubeere balamu ebulemeezi n'obubaka eri bannabulemeezi okwongera okwekuuma n'okulwanyisa Mukenenya. Abaami bakubiriziddwa okwettanira okwekebeza obulwadde bwa kkookolo w'akatungulu obususa ate n'okugoberera okuwabulako abasawo. Obubaka bwannyinimu busomeddwa Nnaalinnya Dina Kigga mu lusiisira lw'ebyobulamu oluyindidde ku St. Jude Primary School e Kasana Luwero n'ategeeza nti okuba kaweefube w'atubeere wa balamu atongozebwa waliwo ebibala ebirabika bwatyo ne yeebaza abo bonna abakoze ekisoboka nga beegasse ne Kabaka Foundation okakasa nti ono atuukirizibwa bulungi.
Twatongoza enteekateeka ya tubeere balamu health campaign okusalaga amasaza gonna okusomesa okukebera n'okujjanjaba abantu baffe era ebibala birabika nga tutuuse mu ssaza Bulemeezi tukubiriza abantu baffe okwongera okwekuuma n'okulwanyisa Mukenenya abaami okwettanira okwekebeza obulwadde bwa obususe ate n'okugoberera okuwabula kw'abasawo awamu n'endwadde endala.